Leo Life.
MCJamsPromos.co.
Leo Life. Leo Life.
Yeah.
Leo Life.
That we call a fake life, but reality to call a
Leo Life.
If you're one of the fake niggas, you pala matakuwa.
Leo Life.
As a person in real life, ni kuno bafula.
Leo Life.
Gafibi yung okpenachan, ni kuno bafula.
Leo Life.
We tata fuka, tano faking.
Leo Life.
Like we both are lethal assaulted.
Leo Life.
We should be isalam na nangu sangene chive.
Leo Life.
Pretender. We pretender. Bartender.
Leo Life.
Apa fresha takuwa, levo takuwa, leja ikuwa.
Leo Life.
Umutengo mkubolo venga, tuma takuwa.
Leo Life.
Says good job down, party mwana wangu.
Leo Life.
Sikoro kutiri bansu makere wangu.
Leo Life.
Shiwikano kukuma.
Leo Life.
Na wane bumbo kutelela tawishi baba kakuma.
Leo Life.
Kona tu, kona keto ni neururinya.
Leo Life.
Nangurete fight tu watelela urewina.
Leo Life.
Tuchile takpona vena chilo baba ponya.
Leo Life.
Look nice ngu wakponya chilinda choma.
Leo Life.
Popopo to ni 100 tata.
Leo Life.
Mabina ni